DJ Bamba Pana, Ostazi Uchebe.
Eskide, timu weu.
And chow, baby.
Toto la mama shamte. Nafanya yangu sasa.
Wenje sasa.
Ndugu wa kidango.
Iyo ni timu weu.
Kwa tumbagala nataka tumuke wate. Kwa tumbagala, huku ndumbagala. Kwa mse papala. Ukijana buchu, unaondoka na ndala. Ukijana nywele, unaondoka na kipala. Ukijana benzu, unaondoka na dala dala. Ukija mzungu, unaondoka chotala. Ukija uko macho, unaondoka umelala. Ukija mjanja, unaondoka fala. Ukija umeshiba, unaondoka aujala. Kijana magumu, unaondoka unaala. Ukijifanya kichwa ngumu, napigwa makalala wewe. Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr basi DJ Choka, hii ni timu weu Mkuu wa Fera, msalimie Baktare Wapi Hypermani HK, Chief Kiumbe Zebiki Host Nyamiera Mubega, msalimie wifi yangu we Masepetu Wanamwitaga, DJ Roarungu Wapi Walda Chande, anakosalimia Dida Shaibu Petimani wakuache, miaka sifuri wewe Hivi ni vitu adimu kama ndala za kuku Habari janero Wa makondewe zangu mnipuawa Msiulize chani Wapi Zambiano Music Tadizo kwetu Mbagala Panyumba mbele jalala Tadizo kwetu Mbagala Ugombe ya daladala Tuende sasa Tadizo kwetu Mbagala Siku tatu mtu ajala Tadizo kwetu Mbagala Vituko kila idala Tadizo kwetu Mbagala Panyumba mbele jalala Tadizo kwetu Mbagala Ugombe ya daladala Tadizo kwetu Mbagala Siku tatu mtu ajala Tadizo kwetu Mbagala Vituko kila idala Tuende sasa Wananitaga eskide mtoto wa mama Shamte Mdogo wake Dangote Baba Nasibu Mjukuu wa Raisi Mdengereko wa Kigoma Raisi wa Mchiriku AKA Madenge AKA Jibwa la Polisi Dawa yao Dudu lisiloliwa Komando Kipesi Au samaki mwenye kiu ndani ya maji Shalobayo wa kwanza kuvasi Ndendi ya mikono mirefu Wewe Hawakai Tunakesha mapopo wewe Hatulalagi sisi Apo meza Mbagala chibuku gongo mnazi Bia msala watu watu nunu wagi Basha ya Mbagala nifulu utata Mtu anajita sonala wakata na usakaja Pago pelangi tatu hapale ndo nuksi Wanaibiwa gawa tumata peli machunusi Kuna namba chafu paka na pika saluti Unaibiwa soksi bila kufuliwa buti wewe Kuna wezi wandole ena matapeli Njo pole pole Mbagala siyo feli Kuna simu za F6 Mbagala fulu uni Nji ya usini mpya ndani kuna sabuni Umeme unakatika kuliko snula Yani kila kukicha Mbagala tunabululwa uwe Fulu kamshange nye Mbagala siyo Watu anavuta bange moshi kwenye makario Mbagala doma Tunawasha moto sasa Waze wa kucheza siku mbumbwi Tunumbwi Cheza skundumbwi, twende sasa skundumbwi Tucheze skundumbwi, twende sasa skundumbwi Tucheze skundumbwi, cheza skundumbwi wewe Tadizo kwetu Mbagala Panyumba mbele jalala Tadizo kwetu Mbagala Kugombe ya daladala Tadizo kwetu Mbagala Tutatu mtu wa jala Tadizo kwetu Mbagala Vituko kila ida Twende sasa Panyumba mbele jalala Tadizo kwetu Mbagala Kugombe ya daladala Tadizo kwetu Mbagala Tutatu mtu wa jala Tadizo kwetu Mbagala Vituko kila ida Tuende sasa Watoto wa Black Number Wanaitwa Weu Entertainment Ebwanae Tunawasha moto sasa Ero Tagwenya Ero Sofai Shafo, na wambia hivi Nyoka funi kutenga wewe Yani nafanya hivi Kama chizi kaona ndugu zake vile Na charuka sasa Na wimbo wa taifa upigwi disco Na nawambia hivi Ukimwi mwisho charinze mjini kila mtu dengu Wananitaga eskide toto la mama Shamte Dawa yao kama kule Kimala. Ituko kila idala, ugo mbea daladala, ugo kuwa balabala, wakabaji wanagwala, ina ayubu mbawala, wanaiba mpaka ndala, yani nikuru mizala, unyama kama manyala. Kama unataka tagi, nenda Mbagala, mbwa mwitu banyalodi. Wako Mbagala wenye lana zagodi. Wote Mbagala wanagula mpaka dogi. Huko Mbagala ni vibaka wakabaji. Wako Mbagala kuna gila inigadi. Huko Mbagala kanga moko mwagalazi. Wako Mbagala wana uji uza jazi. Wako Mbagala wengine wanambaazi. Wako Mbagala na wale mazela mavi. Wako Mbagala kamari na chezwa wazi. Huko Mbagala vibaka na majambazi. Wako Mbagala unapigwa vitanzi. Huko Mbagala unakagwa mpaka mavi. Huko Mbagala wewe woza, 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 woza. Tunawasha moto sasa. Ebwana e, hiki ni kisima katikati ya jangwa. Tunacheza skundungwi wewe. Wanamwita PDG so cool, aka Gana Boy, producer Bola. Wapi DJ Bamba, Bamba Pana. Osta duchele, msalimie dogo nigia simela. Nigia zeru zeru, nigia mwupe, mwanangu wa ukweli. Tuna sambaratisha singeli sasa wewe. Tuna wachezesha skundungwe.
Osta duchele.
Alo we mbaya.
Awana sukari, awana pressure, lombando inawakondesha.